Chatinga no mutima gwange nga tulina byetwebuuza Buli kugulaba kutujja gusumbu yenze simanyi kye kwetaaga Maso nago gebuuza Oba ge gakola ensobi Ensingo nayo yeewuunya Buli kiyita gye bakyusa Omubiri gujjuda ebiwundu Buli kaseera kukuba mu muddu Binyuma nze no mbyagadde Wali nnyongedde Give me some more Kusabira gaba bufumye ne mikisa bakusabira obulungi buliko bakuwagire nakikaka santo lyo mukubiriko kubala kulina ko crash nobody wanna feel your touch wagala mumu dance let me take you out ufana na bimbalala tayo kufuganya bakusula maliri onyumisa nye chikiri your body hurting esigi give me some more
Omubiri gujjuda ebiwundu Buli kaseera kukuba mu muddu Binyuma nze no mbyagadde Wali nnyongedde Give me some more Nebweka bakendo